Wimbo huu unapatikana kupitia pdgtv.com. Ingia Google search pdgtv.com.
Magic. Let's some kali magic. O jamani mdundo.
Utatoboa speaker.
O anangu mdundo.
Utachana speaker.
O auni mdundo.
Utatoboa speaker.
O jamani mdundo. Utachana speaker. Oya DJ we, unatuchanganya kichwa. Yani unavyopiga lazima tukate kisabichwa. Oya wauni we, napenda mnavyoruka. Yani ridundo mimi mwenyewe napandisha mzuka. Aya twende.
Master!